bagenda kugezaako buli kye basobola biligana, bagenda kufuba nnyo kuwagala obusale buliguma, enseneri bakuba omugongo naye gwe toliswala, baliyimiriza enjuba, baliragiriza enkuba, ekire kya Mukama kiri kuba waggulu tebirituka, balisasana ebigere birikoa, amanyi galifumuka, emitima giritenewalirwa, eriso